yamde jeddi silmaji chapantati wayguya to leydi Burkina Faso yamde jene silmaji chapantati pari odosa woni wakkati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji meden di handen woni nyalane dido berde e tati suno de lamba leydi Mali subi tiagal warangoji civil en jalsagu talatare kengen jagurbe nayon gouvernement Mali tawama ton feccondirde koreji yimbe warabe be sunare de pelle kewde de politique et civil en Mali tawtude adnarndo tawtude leydi France sediawo e ministre ko nande modum fu denti baki di warangoji civil en ndu anikido bibbe leydi Mali to leydi Ukraine ton fitnaydi ana jokki hertanade dibe Donbass mballa leydi Europe do ana jokki de leydi ana jokki faana walder leydi Ukraine kaki ka yalla indi heba fahan renade e piande ko no Russi handen yo alal bare nogay e didi lewru jego bordu e hitan udunaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji di to leydi Mali ton handen woni nyalane dido berde e suno ngo lamo herti sabe warngo civil en e leyi srekel bankas hakkundere leydi ndi talatar kengen bibbe bankas njalti e kewal majere le ngalurde hollude e mette mabbe jantore lobbo labajo
ujune bibbe srekel bankas cipi talata hankindi hollude himetu berne mumen e fiyande jihadist wadunde he nyalade jabbide de e jiwal ngal ha sabi mayde ko budi temedere chapande siwilen e refi hebi yewtide gote seppanobe be mu yida inde mum ande warti e holko immini seppobe be
toute la population des bankas est en colère
nous sommes les cercles bankas fof no gondi e mette berde e sunare fof cippi hande yumirabe mawbe gure syndicat en ala keddido hadde ya ngarta e lawol RN15 kadi min badi woppere golle gollorde tawade e lamu ele tawaka e lamu de fof uddi
to diwi dum andini warngoji baddi jalasa gu e gure godde gonde e cercles bankas o ene mbawno hadeje
ina wawno wasde wadde so tawi e bankas en kede non ngullitima leereji didi ha tati hade fiyende de wadde kono ala pabido so tawi kono weengo fabinoma min hande min batta go sep
wadde hande non yidde mabbe woni lamu ngu walla wada bawde mudum ha bibbe bankas ndeno e rafiki sal
talatare kengende jagorbe neyon gouvernement Mali e kalfinado kaldal e kawral e kalfinado cellal kalfinado hinne e yurmende e drani do rewbe sokabe ben non fofu jehi e den nokkuje de warngoji di ngadi e mudum duade e wallude koreji yinbe warabe be colonel ismail wage jagodo kalfinado kaldal e kawral hakun bibe leedni kanko wonno ardinodo ngalla jahangalla e ley alhalima jum fa hanna konun kobe minusma do woni e fedde mon adnaado woni e to leedi mali tagalla de fedde de baki honongo warngo serwiningo dende holliti ana lalili wallondirde e lamu leydi Mali fa denago dedo nokkuje tabintine e be lalili du wodude tefore fa labal majum timmongal hebe tawedu hono sabi be go wargo ben don ana mbawi jokkede yeso seria kerden Olivier Salgado jomkongol minusma Moussa Omar Bari firti halaka e fulfulde
en fonction des besoins et sur la base d'une coordination étroite
tumnade e soglaaji kam e jokkondiral battingal hakkunde amen e kononkobe Mali kam e fama minusma no wawi nawde ko yawi kononkobe hertorbe e dow leydi tawi kadi ina ngandani kala ko faati e weeyo walla be mbada habande weeyo ko mbawmi on wiide e gonka yimbe be ko alhaali o ina jokki arobe faabaade be tawi kadi kono yaawiri kono kadi hebe keplo golle mabbe sabu ngakkere den kaka ina beydi ede do balde wadde yornita yaawngo ko ma wade dum ni nani wada e saha mo gonmi e haaldude e modon do ko buri ko wadde faayida ko daranibe hakkeji neddo be ma minisma ujitte fore yaajnde e di janguji ardibe leydi Mali be ko mabbe balle gam be mbaawa yitude saabibe o alhaali gam ben don mbaawa naweede e yeso sariya
et à traduire en justice les auteurs de ces actes odieux.
Kedidendo Olivier Salgado jom kongol minusma du woni fedde mawn adnarndu oni konuko mum en wonbe eto leydi Mali Moussa Omar Bari firtuno halaka e fulfulde fedde sediyawo dum woni leede hirnanga Afrika e tawtuna leydi France baki hono goddo o warngo civil en kulitidu hono suno mum en ndu aniki du hono koreji bedo yinbe warabe hono non ndu aniki bibbe leedi mali fedde sedi yaw holliti ana jogi kulul kulul e wembere no rafinde nagu worri handen e leedi mali de holliti wiidedu en lallili wallondirde e lam leedi mali yallande nagu ana hebe e leya bedo nokkuje kala dum tabita to leydi Burkina Faso tonno horejo leydi ni litina colonel Paul Henri Damiba kanko mo bami yemirore heere no wadi tefan denagu hemte e yoga e diwe leydi ndi e wi docteur Daouda Diallo horejo fedde civil en noddirte ne siska so ni hono laamu golliri no wirini ana hasi e deejere hebe e de nokkuje kero demmo e fandu hala umuba
militaire en tan hamben sembe mudum hennete tan watta sembe mudum heba wattira denagu e jam e den nokkuje dum kay no holla du ke president di Faso laabini kongol murum ko hokkuno ko boyi wino yidde Burkina ne haani dilla yoppa zone de guerre dum woni do to tampiri e saddaaji sona dum tawado ton fu de masibina fu kam fili e de wolde de Burkina wondi nen e wonko wattiti seeda so ko be mbidum so be golli dum ben golliru nyenya da hakkillo ko wona hebete wodi du en hawa ko dum waawi limude e no dum waawi tampinde bibbe Burkina seeda parce que so dillay fu yonkim no waawi woni net ndelle ka himbe egube be limore mudum no waawi edaa
kiri den do docteur Daouda Diallo horjo fedde civil en siska to leader Burkina Faso mo wonno e fandu hala Umuba fa hanto leader Burkina Faso talatare kengende horejo leydi ndi colonel Henri do woni litna colonel Paul Henri Damiba kanko mo silmini horebe didon Burkina hibbe Jean-Baptiste Wedrago e Orok Markerson Kabori be jewti e do tobbe kewde yeru jogala lama fadde leydi ndi e hono hendu hani wadede fandenagu hemte heddo e leydi Burkina Faso to leydi Guinée ton eden miccito altinere jabbine joninde horjo jagor leydi Mohamed Beyavogi kanko modi noddando fewde bibbe Guinée e fofotinno on denta nangondira pelle civilen e pelle politique nangondira juude yelalama fadde leydi ndi ana betto e jamma e wiye kanko Saykou Bari mo fadde IFR e be jidi e be jeli du hono dum iwa e hala dum lato gollal to leydi Congo Kinshasa ko doma gilla dubi chapane jeegom e goo yottoto ton alal bari handen nyinde e Patrice Lumumba o gorko horejo jagode kiddo Congo gilla wara hitan udnere temel jene e chapane jagom e goo fayi hunde yi anoka e chaldi mako dubi chagal koma wara nyide mako yi ama e jude goto e sabi warngo mako go so majjini du tew na mbena gosko mako on anatawano Belgique di dubi chakti di jonindi fuf sukawe Patrice Lumumba e lama Congo tewti totte nde nyinde de namte Congo onde sure e odosa lana anaweya fade Kinshasa lama de Congo namtude nde nyinde Patrice Lumumba to leader Ukraine ton nafa hani piyande ana jokki e leedi ndi e leedi we Donbass woni hono ko de buri fusimbinande mudum e wado sa non tawidu leede fahan leede Europe ana jokki du ana keddi e jokkude wallude fahan yalla leedi Ukraine ana heba kaaki kabordi jantore Abdoulaye Diallo
jaakuru France halfinado hu wondiral e leedi janane ardido kadi go mu fedde leede Europe andini hanki wonde pamotiral hebinu hakkunde leede nogay ngeejido tawade de fedde dum ko ngam Ukraine wawa hebude bi fedde yagal no be natira en fedde leede Europe himo humpiti dum e saha mo ganduda ardibe den leede no foti tumbondirde ngal tumbondiral ngal be wadata jango to Luxembourg be ardibe den leede Europe yewtay fi natugol Ukraine der ne fedde wonano Volodymyr Zelensky yidiri Chagande ardibe lutiani wadi hadduji e do piji yeyetedi di kauta leede Europe kadifa yu jukoje ko lado go mu halfinangu denango kisal Rusi wi leedi map indin kadije te kule de balde arode dum e wi mako adanai chadele tirde e yimbe lutiani don do konu kobe Rusi jokini hare nengam faude jude diwal Donbass e funangi Ukraine goto e arribe denta leede le Amerika humpiti wonde jagodo Amerika halfinado gede saria e njilu mu wadata Kiev yewti dayi e procureur leedi ni dum ko ngam sembinde ballal Amerika faade Ukraine fi no be wawa nyaawude yimbe tuumaabe e dim wargoji e nde hare hakkunde Rusi e Ukraine
to leydi Afghanistan ton jamma hankina leydi dimbiki bangi baleri na yede funnanga Afghanistan do wada kerol hakkone leydi mabbe di e leydi Pakistan e hisa cektika hokkede yodo sa yinbe temede didon e chapan en jettonno ngoni e maybe e dimbago leydi yinbe chapan e chapan do wobbe woni barmube e bi hono e lamu leydi ndi anawawidu hisa ka beedo e leydi wakkati ci jokkoji jonni di